tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatar sappo e jetti lewru juin jena yande soki moti suudu baba jetti nono do kabaruji do yumor waygal kanko noddertedo Salim Jora wonto buggi jambe to ido kabaruji bete hande puddiran hono biiru min no motti fedde minisma wonde tonde majiri jan gonde wadde fewde mabbe nyaloma hande sukabe hewbe kanye jaltatu sewar to kollitiwi wala fou ko be nafata le o do nokku hono wayde jambe der wodde hebirde sembe les régions yimɓe ɓe gonɓe ley nokkunodirteɗo ko guyma iɗum leyi cercle gundam iɗum leyi région tumbutuɓe kollitiwiɗo ko ɓuuri yimɓele ujunaji ɗiɗom ñongittiɓe ilade tiɗalla ɗi gonno ley leydi meɗe ndi kañe keeɓi yurfita toon ɓamde ley lewru mars fa yetto le lewru avril hitande hikkande fiigol ballon juuɗe basketi ɗum woni sukaɓɓe ngala duuɓi sappo e jeenayyi ɓeɓe kantawi le coupe du monde mali warantaɓe le guɓal begal ɓe jokkidiran toon e leydi australie canada kañe e luttoni sakiraɓe ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade yimɓele hewɓe kañi en jalti keñen to sewar to soɓe kolli metti mabɓe honno fedde ministement nde worri ɓeɗo yimɓele temeɗe ɓe kolliti wiide wayde jaam e deƴere kowoni ley oɗo nokku ko fa hande ɓeɗo yimɓele wala fou ko nafi toon ɓe mbihi barkane fa yetto ministement fo tinno joppo nokku o pelle société civil e gonɗe toon ɗe kañen gadi ndeɗo majere ɓe puɗɗi ɗum ɗum rompo e nokku noddirteɗo lycé Hammadou Dikko fa ɓe jottoyi to ministement wondi e Dakar to gueɗemo kanko noddirteɗo Fousseyni Cissé yo goto yimɓele maji ɓe keñen ɓe komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
sokol seekima tan palandi natan yimɓe mawɓodiɓe jogui doole ɗum waddani men heɓude hakkillo ngol majogol ñande fou yimɓe ana mbare ley laamu mottiga e cakite min takitima yo battal mali wondi e bonorede motti ɓuuri fou bonorede ɓurde paale ɗe fou so motti saami mali fou nangal leydi ɗum waddani men minen mottinkoɓe ka immade se ndaro hannden yoɓe paale goɗɗe immantomen ko haɗata men minen ɗe hoorene immade saabe yo ga amen ga bonade ka woodi min kolli tan mali e aduna fou torra amen so haɓɓitiɓe wonɓe ga mbawali rende ɓe laaɓa ga fa soldaci e kañum e policie meɗen daaro e darɗe mumen laamu o yamira ɓe naata leggalleji fou fa ɓe teta kaɓorɗe ɗe en fou en gotum kaaɗo men pullo men boboje men yoppali sifu caggal en fou en wuddu wotur ley
maliga miccitiɗen wiide on ɗo wattu fou motti wala gouverneur ñalawma hande no saabi de gouverneur gonnoɗo toon o yoppi nokku o caggal ko bonanɗo waɗi nokku noddirteɗo sabano ley laamu bañagara yimɓele hewɓe kollitiwiɗan kaaja gouverneur keso wara toon so oɗo gouverneur yettikili oɗo nokku yaltina ɗati ko na yiri banggal ndenago jamare wonde toon ɗe keɗe mottinkoɓɓe ko cifi dow hen
bon wiyama ɓe mbayliti gouverneur mofti o so ɓe mbayliti ɗum ga ɗumga ne moƴi so taw joomu garo o ana wawi wadde affaire amen ɓoyta wonde insécurité o wadde sécurité fa gas somo wawi ɗum ka haalde yimɓe moftinkoɓɓe fof jonka ɗum ka ana wela hen sanne
walla minenga fay hunde en jiiɗa fa dendede sawre adina fou pa nene en sawre en nanku goto en foof en yimɓe goto inna goto nitta en darta fay hunde en darta nitta bayangara kay neni bayangara en tanfi sanne yimɓe men fou warama joni ka so wari o jooɗi fou en ka en daara fa kawrele en keeɓa minenga ni en darta fay hunde en darta nitta jaye kellel
probléme ko woni droit men joni kabaru bandi en ɓe bon yimɓe wi haaɓo haaɓe fulɓe men wona haaɓo haaɓe fulɓe a jata ƴeewi fou en tout cas wonko woni leyto minen civil kam min anda donc Allah andi donc gouverneur o kay itama donc min darta Allah gouverneur garo o laato gouverneur joom jaam bawɗo timmunde probléme o minen ɗo amen ɗo yinde fou mayde ka yalta min anda ɗo wirto jamma yimɓe ɗantako donc ɓe kirsa yimɓe hono daabani donc vraiment min jiiɗi laamu o daro darde mum pour que o probléme timma quoi
kabaruji ley leydi mali fou kañi heeɓi studio tamani oɗon mbawi heɓude ɗum ley whatsapp nelde studio tamani ley oɗo numéro on keɓan ɗiɗo kabaruji fou yetto capanɗe jetti e ɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeenayyi sappo e goho capanɗe jeegom e ɗiɗi ko ɓuuri yimɓele temeɗe ɗiɗon ñongguitiɓe gonnoɓe ley nokku noddirteɗo koye guma iɗum ley laamu gundam le région tumbuto hollitamede kañi e birfiti ɓamde lewru mars fa yetti ley lewru avril ƴaɓɓe noon du eɓe gonno ley leydi mourtani ɓe dogunoɓe tiɗallaji ley leydi meɗen ndi ile hitande 2012 wattu joni koɓe jogui koɓe jotti nokkule mabɓe ɗe koɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi ko nayiri banggal waydi ndenago kañe kulle ko ɓuuri fou hasindinde fa keɓen famtare gaare keɗe ko mumin sendebo Ousmane Dikko pewnihen dow hen.
ñongitiɓe ɓe birfani ko hoore mum en caggal duuɓi jeɗɗi ko paɓɓi ñongitade ko yo nokku ɗo fay hunde wala ɓe garti e lewi Hamza ak Mamed keƴaɗa haala ɓeɗo ñongitiɓe wartuɓe keɗoɗen mo
wirfitagol ñongitiɓe HCR hanino daranade ɗumna ka HCR Mauritanie holliti wiide o wala bawɗe mum nden ñongitiɓe garti e bawɗe koɓe jogui ɓe garti ɓe tawi nokkule ɗe
bonana
koye gumma noon fuu kana filite nokkure nde wala gollirɗe laamu ndiyam e dogotoro fuu haala mum haalatake e ɗum ɓeydoto janginirɗe boniɗo fawarde e rafi guura ko ɓeɗo yimɓe gondi hannden Hamza ak Mamed keƴaɗa haala ñongitiɓe wartuɓe koye gumma ɓe wonko sifi keɗoɗen ɗum
wakkati joni tiɗalaji ndiyam ana ton e ɗum torra yimɓe le ton cuuɗi janginirɗe e cuuɗi dogotoroji ɗum ngala ɓeydi henna tiɗala guure ɗum ana so tonuji sappo ko laamu o neddi tombutu wala fo komin keɓi wala ONG mo faabi
eley wembere ɓeɗo ñongitiɓe wartuɓe koyguma yo wayde ndenago fuu ɓuuri hoƴude ɓe nokku o wala laawi ɓoggui janɗo fay goto ɗo saatu fuu du joguiɓe kaɓorɗe janata yimɓe e wi Hamzata ak Mahmed keɗoɗemo
rafi ndenago ana mawni le nokku o fatiɗalaji ɗi ana kuncane hoore ana hani ɓoggui jande téléphone joine ton yalla yimɓele ana ɓaɗo e kedde gendini ana hani dunna bandi e
haɓɓe
hollitinde du le ɓeɗo ñongitiɓe wartuɓe temedere e capanɗe jeegom suka janggo ana e maɓɓe ɗo capanɗe jeegom ɓe ka fuu le temedere yo ɓiɓɓe rewɓe hannden landugal godugal ka yo hono ɓeɗo janggoɓe mbawata jokkitade jande muɗum eydi nokku ɗo janginirde fay wotere wala darantode jande Mamadou Bangou gartuɗo ƴuɗo koyguma keƴaɗo studio tamani heɓani o kabaru
hollitinde wiide sikkiraɓe fiyugol ballon sukaɓe ngala duuɓi nogay e ɗum hani fuɗɗude ley leydi grèce ndi wattu joni o mali ana le guɓal ngal ɓe noddirta pool be ngal ɓe piida e leydi australie canada kañe e lettonie le majjo ɓe gondi lanninade ɗo bamako ɗo yella eɓe keeɓa ngallu leygal ɗo kawrital fa keɓen famtade gaare keɗe Ousmane Dikko e Ousmane Niali Boudi
hannden yo palede sport salmata mayga bamako ɗo goɗɗen naɗade firirtide calɗi tippade nde tati yo ɗum sukaɓe suɓaɓe wonduɓe ekkitade ɓe gondi hannden e wi capitaine maɓɓe Martin Jakite ɗiɗo lanidali ona gonda keddenna ko stéphanie en
miɗen gondi e gollude miɗen kaɓɓi kumi amen fa gasi miɗen gondi e wadde komin mbawi fuu miɗen jetta fedde nde nde ñalawma fuu miɗen ekkito laabi ɗiɗi miɗen golla ko yaata heure ngaji joyyi na jeegom miɗen gondi e wadde komin mbawi fuu sukaɓeɓe hollitinde wiide eɓe
moƴƴi
ngal ɗo guɓal ana wondi e mooɓade ila yontere ƴaɓɓinde nde e wi ekkintinowo o noon sukaɓe ɓe ka ana kuyani ɗum fa sanne eɓe gikkani du wadde piiɗe basketi no fewri fay so tawi fiideteɓe du gana yaafuɓe Alhaji Dikko ekkintinowo U19 o wonko sefi keɗoɗen ɗum
hedde an gueɗɗe ɗi fuppoto équipe fay goto ɓuura bandum mono fuu tinde mum tan jambata ley nde yambere mi haalta mawɗe wiide tan mbeɗa teddina emin piidata ɓe fuu mbiɗa miila sukaɓeɓe eɓe jogui hakkillo lobbo eɓe kooli koye maɓɓe nenno ko mbawmi wiide eɓe mbawi yaade yesso mbiɗen gondi e wadde komin mbawi fuu yalla mbiɗen jotto ɗomin jiɗi
la meilleure place
fanda laami du dabereji ɓamama so juujureji teede le wattu cakitiɗo keɗɗon ko safa hen
min gaɗi ko hani waɗede fuu le wattu ɗo gonɗen hannden ɗo fiyoɓe ɓe e fuu ɓe jottake le ambassade o ille jeegon lewru jeune du wattu o eɗen gondi e lanndade famin gaɗa e bawɗe amen fuu pati hunde fuu e mbasa minen e ɓe en fuu min pottu mbiɗen miila tiɗalla goɗɗo ka fuu wala
wattu
ɓeɗe sukaɓe keddoto e lanndadade fañande noga e jeegon ndu lewru wattu moɓe kaani yaade grèce
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sikiraɓe ɗenlo ne ley kereduji to en puɗɗiran masina les région seguɓe kollitiɗe wattu joni o kawrital joyingal dow suka no wori le rumde afrique nde ɗon fuɗɗi toon ngal ɗo kawrital fa pammina jamare nde no haqqeji sukaɓe worri le ndeɗo rumde lanniɓe oɗo golle yo fedde ONG nde ɓe noddita asdap wonde le leydi meɗen ndi sariyaji sukaɓe ana wondi e famminede toon so wuruɗe gardanɗo an songoɗo hakkude muɗe tessitte ɓe mbi ko ndungu o fuɗɗi ko ñalawma hande oɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi fa ɗum laati kisaba Babu Diat so yimɓe ene hewɓe dorboto mobilaji wonɓe toon ɓe mbiɓe darni yaade ngolɗo ɗatol sabi de sa ƴeewi mobilaji mabɓe ɗi mbawa yaade toon jamare wonde toon nde kay wi tiɗalaji mawɗi heɓata so lumankoɓɓe garta ɗe luma tasittugo wuro ɗe garantiminiren faɗo yoro soɗo fedde sukaɓe janggoɓe wuro ana wonɓe toon ɓe ɗum woni wonɓe li fedde neɓnodirti liye ma wiyama ɓe gaɗi toon kawtal mabɓe ala ƴaɓɓinoɗo to yoro soto ɓe galɗo kawtal ɓe janggui toon wuro ana ɓe gaɗi duwa fewde e leydi malli ndi yalla jaam e deƴirana warta ley nokku yimɓele heddiɓe torraji ɗiɗu yolanɗo yurmo ɗum yaafo ɗum hen sakiraɓe ɗokkatten beete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴuji amen kafande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalamu.